Hey DJ Lighter. Mama tanyewa
Nikumeshe
Ya leo kiboko
Nikumeshe
Imezidi msamu
Nikumeshe She, she, kumeshe
Asa kukwachawe
Saweza
Nende kwa mwengine
Saweza
Teulisina Chisi tuacheze Shana
Tunashikana, shikana Tunacheze shana
Nice tu kama kawa Tunaban kama taya yeah. Leon kuji nice na my yanks Stream ziki rice na my dreams Itisha upewewe Ni kuji nice tu na manzalewe Yeah, dunda Everybody find out dunda Na mzinga zimerunda Zimerunda, zimerunda Zimerunda, yeah
dunda.
Misa DJ finya replay
Dunda,
usi finye post finya play
Tchau.
Nikana hisi siwezi kuishi bila we. Oh girl, got me going, me going crazy, baby. Wow. I'm looking for your love. Now when I talk to you, oh why don't you just stop? Talk to me, my baby. Hey. And when I sing for you, oh why don't you wanna dance? Dance with me, my baby. Can you party was the other?
Just roll up down.
Roll it, roll it, roll it, yeah, yeah.
Yo cayó, a de chini, chiquilía, tú. Dile una songa y la cubamba, tú. Pamboya, si wawili, mina, wewe, tú. Sahao, shida, zako, ni kucheza, tú. Go down, go down, go down, yeah.
Karibu yangu mami na kunipa busu, yeah. Diyo mana na kufata, fata. Kila unakukwenda kama kivuli, yeah. Diyo mana na kufata, fata. Kila unakukwenda
DJ,
aha. Kama nyota, wewe wanga. Mikwangu we malaika, namba mocha, yeah. Baby, usiwe na hofu. Wala usiogope, usione haya, we. Kama nyota, wewe wanga. Mikwangu we malaika, namba mocha, yeah. Baby, usiwe na hofu. Baby, data, baby. Kwako nime data, baby.
Kwako nime data, kwako nime data, baby.
Kwako nime data, baby. Say me like the way my girl who can walk it up. Back it up again to the rhythm and turn it up. Enough of them a fly, but you are the one me want. Because your heart, everybody can see. You got the new style, you got the new look. Coffee waistline and you're pretty like a rose. You're not feel worry, girl, I take you to the top. Straight to the top, the top you will see. Come on, you me data, baby.
Mako ni me data, 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 baby.
Mako ni me data, data, data. Mako ni me data, data, baby.
Mako ni me data.
The girl them a move. Summertime for the camis. DJ lighter, ready baddest mix. Summertime if you do this, and the girl them a move. Thank God for the summertime again. Feel nice with the left arm in. You want no say you still want come in. Stop chat, you take a start pressing. From this party to that party, DJ lighter they a mash up the thing. All the girl them a whine and grind. On the beat, them a cash phone time. Dogs there, them a watch phone side. And a real girl is me, no waste no time. With a good vibe that we in a. Put the letter there in a beamer. Summertime for the camis. DJ lighter, ready for the snicks. Summertime if we do this. And the girl them a move it. Summertime for the camis. DJ lighter, ready for the snicks. Summertime if we do this. And the girl them a move it. The summer, that's mad in a summer. Madness. Party wet like a shower. See? Me want feel nice, no sour. Take it up and lower. Lick an off point a glass. Glass. And me pocket full of cash. All the girl them a scream. And the dance all down to the wall. Fast, fast, let me take it to the wall. And the dance all down to the wall. Check the crowd line, they up on your line.
Hey.
Your money on me, baby, I'm the real deal, real deal, and they can never slow me down. I'm a big deal,
big deal.
Mama, mama, mama told me, sit down,
sit down,
be humble,
humble,
be classy,
keep it real.
She doing her thing though.
She's a real go-getter. Anything you do, she do it better.
She doing her thing though.
And anything she wants, she will get it. Unapologetic.
She doing her thing though.
Unstoppable.
So I can shake her hand, tell her she a queen. She made something of herself. Now I can catch feelings. She a count shillings, top billing. While she in a private jet, get down on your knees and praise. And then do your best. They don't know your tears. Why your tears? Speak now or forever hold your breath. Now you can bet your money on me, baby. I'm the real deal. They can never slow me down. I'm a big deal.
Big deal.
Mama, mama, mama told me, sit down,
sit down,
be humble,
humble.
Keep it classy like a terrorist. Ready, ready,
she
ready.
Doing her thing though.
She's a real go-getter. Anything you do, she do it better.
She doing her thing though.
And anything she wants, she will get it. Unapologetic.
She doing her thing though.
When don't I cut a wembe?
When don't I cut a
wembe? When don't I cut a wembe?
Wembe, wembe.
Ah ha!
Una tata kama baby.
Wembe,
wembe. Una wasuka
gaga.
DJ Lighter.
Zaga zaga, ume waka, madem ni mataka, ndo bade una taka.
Jimmy ata chit chat. Chit chat, hey, my dem keep out around the clock, hey, me crash while they want to fuck. My dem keep out around the clock.
I don't know, I give it to them.
I get this, I mean I give it to them. It happen now, and I want it again. Lie, mean I give it again. So my damn dog, I be such in a time, now my body man. How many for Celta? Hey, my body man. Cause a girl, they me no touch nobody man. Cause I'm super, wrap up your body girl. They said that they man give the look at the tail. My nigga, go to yourself.
So my damn when I bend the village, they me na delay.
Na go we young, they me na delay.
When on a wakata wembe.
When don't I come to wembe.
When don't I walk out of wembe.
When don't I come to wembe.
Ni yako na maji tunakata juu yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo pitanga ukikata kata kata kere tu kata kata usiogopi leo tunapati watu okote kata 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 kere tu kata kata usiogopi leo tunapati watu okote
leo 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 ni leo leo ile siku dudu geuka kipepeo ile siku pako swing na kibembeo ile siku hadi dogezi uweka meo meo nina doza kutrow for me how how Mr. Loku Loku swag ya kibao wow sio masoni ya mangira matao tao so bash make a wish blow hiyo kando nimekam na zawadi kila aina makolon na makladi za designer kabla tuende bash kwanza tuende dine na machapo machipo na teka za kichina alafu leo dunga zile zinabana zenye mafisi wakiona yes bana alafu TikTok kidogo siyo sana mwambie aliyekuzaa tumesema sana sana
ni birthday ni party ni yako na maji tunakata juu yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo pitanga ukikata kata kata kere tu kata kata usiogopi leo tunapati watu okote kata 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 kere tu kata kata usiogopi leo tunapati watu okote
kere tu kani keki kata akupata party umedunga bata unakata maji when you drunken master kiuno supageti na mimi ni pasta gedeli ya meri wanyeri sherehe na njeri numeri puliza candle wish it come true.
Nimekam kimangoto Sikishika na koma kiroboto Na mzinga misi bai misi msoto Kaningori sija jaju ya toto Wanapiga mboto matata kwa mta Nashinda loto na bado nakata Leta champagne na chupo za belea Bufumbaya roleo tunaogelea Ni birthday ni party ni yako Na maji tunakata juu yako Makuki na makeki ni zako Wekam tunakaro pitanga mkikata Kata
Kali basi ni kali Kama kitu ni kali basi ni kali Na hatofanye nini bado ni kali Na hatofanye nini bado ni kali Kama kitu kiko chini basi kiko chini Kama kitu kiko chini basi kiko chini Na hatofanye nini bado kiko chini Na hatofanye nini bado kiko chini Nini kali nono jondo mano wezi kata Hata kama ni Madrid nitawanyo baba Ule mbaya neza drive hata bila ngata Bila nare na makali bado nitawasha Kani punchlines kibao uliza la bala Hata kushow vile mimi peni jitu bala Niko fresh kani war bado neza kuva Neza sing kani hook na bado mirapa Wanajua mi mkali tangu zamani Na nimewashika tayari nataka mani Weni nano sikubali mani kubai Na ukinletea zaovyo nikombie bai Wanajua mi mkali tangu zamani Na nimewashika tayari nataka mani Weni nano sikubali ama nikubai Na ukinletea zaovyo nikombie bai Kama kitu ni kali basi ni kali Kama kitu ni kali basi ni kali Na hatofanye nini bado ni kali Na hatofanye nini bado ni kali Kama kitu kiko chini basi kiko chini Kama kitu kiko chini basi kiko chini Na hatofanye nini bado kiko chini Na hatofanye nini bado kiko chini Watu wangu ni wanoma Na hii ngoma ni noma Soma hita watakoma hey, Nipe 1, 2, 1, 0 Watu wangu ni wanoma Na hii ngoma ni noma Soma hita watakoma hey, Nipe 1, 2, 1, 0 Kama noma ni noma niko busy na wasoma Kani dondo wanachoma sisi tuko nyama choma Kama choma zinakoma ni sababu tushanona Kama sivyo sini wale leta noma kwenye boma Sunajua tumeshona tunaeza leta shona Yeah, so my hater watakoma. Hey, nipe 1, 2, 1, 0. Kama kitu ni kali, basi ni kali. Kama kitu ni kali, basi ni kali. Na hata ufanye nini, bado ni kali. Na hata ufanye nini, bado ni kali. Kama kitu kiko chini, basi kiko chini. Kama kitu kiko chini, basi kiko chini. Na hata ufanye nini, bado kiko chini. Na hata ufanye nini, bado
kiko chini. Atuma ila kweshe kyo bam bam. Wanikera, feel nika mke nije kukusera. Dukumana zina zitingisha mpera. Vitu vya wazi wazi chizisha masera.
Shekita, 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 shekita. Tingika, 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 tingika. Lupita, 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 lupita. Tingika, 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 tingika.
One by one, let's go. Umejaza ndo, 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 ndo. One by one, let's go. Go, 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 go. Ka umejaza ndo, 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 ndo. She's the type of girl I need. Anangozi safi na ameshiba. Usinipe kama kawaida. Nipe kama umenyonya wida. Like a bubble gum, gagam. Kinipa nipe vyote vya haram, haram, ram. Rojo rojo zam zam zazam. Unapoleta kwangu nita kam kakam kam.
Shekita, 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 shekita. Tingika, 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 tingika. Lupita, 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 lupita. Tingika, 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 tingika.
Sikiza, nasama tiza, matiza, matiza. Demi kwa kuchipa, machipa, ma. Leo siku hata hita na a baby rudy salute, a salute, a baby rudy salute, a salute, baby rudy salute, a salute, baby rudy salute, rudy salute, a baby rudy salute, a salute, a baby rudy salute, a salute, baby rudy salute.
Stop it! Stop it! Calm down! Calm down! Calm down! Calm down!
DJ Life
Bar. Nasema iza ma iza ma. Demi yako wakichipa ma chipa ma. Leo siku hata hita na Leki fofo kama zima ma, zima ma. Kunguru mana kutinga ma. Naika nyanga kama timbala. Leo linduru hata toa. Akio weep na ibomoa. A baby rudy salute. A salute. A baby rudy salute. A salute. Baby rudy salute. A salute. Baby rudy salute. Bidi uta rudy salute. A baby rudy salute. A salute. A baby rudy salute. A salute. Baby rudy salute. A salute. Baby rudy salute. Ita bidi rudy salute. Yeah, cheke my gang. My man. Shugle wali dede. A dede. Na mamoto excess. Na waroro ware. Ware. Na machupa express. Jamie hapo meza yangu express. Mawete tete tete tete. Matigi tigi. Manyuma nono na manene. Manini nini. Mawowo chini ya maduve. Kwa kitanda taka tuzikwende. Mbio mbio tapatapatepe. Na towa tenje kuwasha kamenje. Sema ngwashe.
Angwashe.
Nasema iza ma man. Demi yako akichipa ma man. Leo siku hata hita na Becky fofo kama zima man. Kunguruma na kutinga man. Na ikanyanga kama Timbaland. Leo ile nduru hata toa. Akio weep na ibomoa. A bad man. A baby rudy salute. A salute. Baby rudy salute. A salute. Baby rudy salute. A salute. Baby rudy salute. Bidi uta rudy salute. Baby rudy salute. A salute. Baby rudy salute. A salute. Baby rudy salute. Baby rudy salute. Bidi uta rudy salute. Ay, ay, ay.
Chingalingale. Good girl sing. Boom boom tight to a star stammering. Check a deal deal deal. I'm the real real deal. Cozy melanin and the batty babbling. Station wagon in my baby kwenye bike. Charlie I go big around me come a driver. If I was a river I would never ever dry up. Body like a hitter me I make a man rise up. He's a man. Charlie I go aki jeepa man.
Aki jeepa, aki jeepa.
I can go a heat wave. It'll be the Rudy dream. Cause he never ever been with a girl like me.
He's a man. He's a man. Demi I go aki jeepa man. Leo siku hata hita na Becky fofo kama sima man. Kunguruma na kutinga man. Nika nyanga kama Timbaland.
Gucci, 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 my love. Unaka fiti, 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 fiti sana. Let the booty bounce. Let the biggie booty bounce. I'm Mr. Bounce. And let the biggie booty bounce. Oh yeah, yeah. If you like it, baby, go low. And if you lead, I'll follow. I'll never leave you solo. No, no. And if you lead, I'll follow. I'll never leave you solo. No, no, melanin popping. Let me take you for the shopping. Tonight, no long talking. Mr. DJ, Chakanuki, Chakanuki. Let the booty bounce. Let the biggie booty bounce.
Pesa bongo, yako biki dance bam 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 bam.
Cream. Eti ana Facebook password, anaomba omba watu simu. Indu clan my den, umadeo shoko, mtata kulipa madeni.
na ndo bingwa wa kukopa.
Wendo sake. Wendo sake. Wendo sake. Wendo sake.
Gondo.
Wendo sake.
Gondo.
Wendo sake. Wendo sake. Wendo sake.
Dezol Kabir.
Wendo sake.
Indu VA. Ube numpi Rakuba, ube si Marabei, ube numpi Hotel, bebi nye suker, bite zube yaba, dewele suker, bite suka mama, ya aboba ayuz, ube masa kerem, galuru hafi Dubai, darawen fi godele, dezo la gatniza, darawen luche tam. Toronto, ya winyaka muonaz.
Wendo sack. Wendo sack. Wendo sack. Wendo sack.
Segundo.
Wendo sack.
Lakini this one nina dedicate kwa wale wanapenda kusema sema upuzi.
Stop it, stop it, stop it, calm down, calm down, calm down.
DJ Light Up.
Yeah, yeah. Kona kila area, najua bila nyinyi misinge kuwa area. Lakini this one nina dedicate kwa wale wanapenda kusema sema upuzi. Wanapenda sana kuzungumza maneno ya wengine na ni kweli haiwahusu. Wanataka tu kuona uki fall down. Yo maybe kila mtu wakuone kama clown. Baba najua hujata a bless no man, cause they can say what they wanna say and do what they wanna do. Say hujata a bless no man, cause they can say what they wanna say. Cause me see na time ya kureply me niko busy on the hustle every time. Tele wimbo na chuki na wewe haunilishi. Yeah, ah, 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 ah. Bado na big up my track and
and they have a list. Ricky ada dala keji sana samicho. Juu wengi friends wamekuwa enemies, lakini siyo mimi tuni hawa nani envy. Tuni ko strong like a lion, deli kwenye hustle wezi pata nimelala. Nataka mimi maisha bora badai, wenye kupenda sema watasema na usiku watalala. Hey, nashindwa tabia gani kupenda kusema ya watu huwajui. Hey, 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 nashindwa tabia gani kupenda kusema ya wenzio. Tusina time, hey, hey, ya kureply, hey, hey. Mini go busy on the hustle every time. Sele wimbo na chuki na wewe honilishi. Mina amini ni Mungu wangu ameniweka. Ndio kila siku na kuamka na mshukuru kwa kunitenganisha mimi na maovu. Ndio kwenye dunia najua nipo hapa na sababu. Yeah, yeah, yeah. Kila kona kila area, najua bila nyinyi misinge kuwa area. Lakini this one nina dedicate kwa wale wanapenda kusema sema upuzi. Wanapenda sana kuzungumza maneno ya wengine na ni kweli haiwahusu.
Zeni ya ngomba sikona zovleta uwa. Kitu nikuwa najua junta wa uwa. Nipe pen, nipe karatasi. Mwazo sote
lighter. Nituani
wengi lakini najua mi niko sawa. Mi ndio kusema, mi ndio le mbaya. Kali ufyote nyuma yangu. Mpango ni kuchange industry kwe kwangu. Wape ngoma jamu wa studi nyuma. Sani tunacheka wakianguka. Genge jina kubwe na simama. Tutembea kila mali, kila mtu anasema safi sana, safi sana, safi sana. Hapo sawa. Lakini sijaridhika mavijana kona mimo wazee sijawashika. Pole pole tu atakubali. Pole pole tu atelewa lugha mtaani. Nena lisema tutatoboa. Kuna makazi ndo kitu kitatuokoa. Shwa bure mina piga. Tu atakumenua mkono mitaimbia tu. Hivo hivo hakuna kuogopa. Na uwashonge dhani mini show stopa. Kenge ndwe na baki miyes mama. Bada show kila mtu anasema saf sana, saf sana, saf sana.
Baby boo, ninge wish kuwa next to you. Nikupande, nikupande. Kilo unavosema baby girl, fanye faster. Wano wangu my boo, kukutenda sita do. Wacha tu baby girl na kupenda. Sito kutenda, love yangu kwa koma. Sito surrender, wazushi wanatuzushia kisha kujitenga. I don't forget the black is beauty. You know baby girl me, I love you too. Say slim, shady, baby lady. You run me crazy.
African queen, you're my number one girl. Everything you do, we got you doing. African queen, you're my number one girl. Everything you do, we tell you, do it right. Tapendo kiwa honto, kunanifanya mina feel yeah.
Huyaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom. Bongela de mana height na kaboom. Kila nikimchegi anachomanga mando. Boom yaka, boom shaka. Kampata kwa kichaka, akipigia vidaka. Good body girl, tuka Kenya na. I am number one, biggie man fighting. Jackie Chan love of a body, baby like you when you do it down.
African queen, you're my number one girl. Everything you do, we got you do it right. Napendo kiwa honto, kunanifanya mina feel AI.
Booty girl, booty girl.
African queen, you're my number one girl. Everything you do, we got you do it right. Napendo kiwa honto, kunanifanya mina feel AI.
She drive me crazy. Toto mamasita, toto senorita. Toto kiniangalia ni kama unanita. Mami, Joe, na kuita Joe. Nikupe extra love, niku show. Nina EXP, ya kutita lady. Wara slim shady, baby lady. What she say? She wanna put a boom boom in my zoom zoom.
African queen, you're my number one girl. Everything you do, we got you, we do it right. Napendo kiwa honto, kunanifanya mina feel AI.
Booty girl, booty girl.
African queen, you're my number one girl. Everything you do, we got you, we do it right. Napendo kiwa honto, kunanifanya mina feel AI.
Almega City boy.
Thank you.
She be pretty angel. She wanna spend all her life with me. Oh yeah yeah. Ameni gusa, ameni jaza maupendo. Oh.
nishika taga moyo sisi. Oh yeah yeah.
Yelenze anani bania, anani achia, akini baki dogo mina changa nyikiwa. Anani bania, anani achia, akini baki dogo mina changa nyikiwa. Bebe yo, 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 bebe yo.
Make a bad man dem me cross this border. I go risk carry thorns in his shoulder. Make a little little dance, but think I enjoy ka body, body, body brembe.
The way you went, basi pole pole kawa ni koroga. Tunguliza mchana galu meni yoga.
Na mi mwile mzima nina vete tema niko hoi, hoi, brembe ndem.
Well from America, smile like Rihanna. Nilipoku kutai kuwa kesi kujuana. Honey mwangu mefit, like my banana. Mimi nawe kwetu kwetu wida kupeana.
Come on!
Oh yo!
Rambo kata, rabu ka mambo, 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 mambo. Mambo kini njima girasi, hiyo siyo mambo. Bali vidyango na italeta mambo. Tonyeshene upendo, si Mungu walisema etichue na upendo. Siyo vita kamama wa kambo.
Wengine wajidai eti wamesoma sana. Waezi shirikiana na watu wajasoma. Wacha ni kushow, mbunya kuna shule. Sote tuke ihiko, hiyo tuni mambo.
Wacha ni kushow siri moja, huitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji digiri kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji digiri kuingia heaven. Mbinguni hakuna digiri, Mungu wangu hana digiri. Malaika hawana digiri, Adam na Eva wangu wana digiri. Digiri, 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 digiri. Jerry, usimulenge umondi. Jerry, usimulenge. Unaweza mlenga kumona ye mlenga. Ndiye yule moja umekuwa kimsaka.
Na itakuwa ni mambo, na mambo ni mambo.
Alisema takuja so many forms. Hawitaji kujaza any forms. Ukitenda mema ya atakuchukua bila uniform. Ukiwa na jambo we mtafute atakupa kama mbo. Wacha ni kushow siri moja, huitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji digiri kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji ya watu kuingia heaven.
Light, light, light up. We are mash up the desk, cause you don't know we the best. And the girl them a turn up the place. Mr. DJ, you fi give them your best. And the girl them a turn up the place. The dancers if you show up your face.
What you fi do?
We are going to on the river, on the bank. You better kill it and show us the stunt. On the river, on the bank. You better kill it and show us the stunt.
We need it. Play. We are getting some different hot grab with the upon play. Mr. DJ now show them, show them, show them, show them. Me say now you fi give them, give them, give them, give them. Oh yeah.
If you are mash up the place, cause you don't know we the best, best, best. And the girl them a turn up the place. Mr. DJ you fi give them your best. And the girl them a turn up the place. We are mash up the place, cause you don't know we the best, best, best. And the girl them a turn up the place. Mr. DJ, you fi give them your best. And the girl, them a turn up the place.
Let's go in it. Stay on a tenor. Iki shika zana wana zema in it. Iki a tenor. Let's go in it. Iki shika zana wana zema in it.
I'm that guy, sipe na kitu kapie. Na kutia toko fuko na dani mekwibia. Mashio mi upiga kwa mamita. Bado nyiwa semu na
Lighter
Mia Akigabu mia don't do this. Aye.
ni judge. Mi chagi yangi mamzinga. Mi ukambash na mademu wanaringa. Mi ya don't do my ratchet. Mi ya don't do my sachet. Doki tu bamba, tunapija na yeye, tunapuka na yeye. Mi ya don't waste time.
Mulei mokamba, ni kama mbanga vile nimewa samba. Nimewa kumba, nimewa weka bamba. Ni blighter, kumalizia madawa kwenye kanda. Kama ni mbaya basi ni blanda. Kuoka piti sana joku piga pamba. Nasikelele basi nasikujigamba. Asanta vile wanavunjika kwenye kanda. Akina Rosina na akina Yolanda. Cheza kudele muka chini na kupanda. Vile unacheza uko fiti umeweza. Yoyo nzuru mepecheza weni wale jowa chanta. Take it down luo, take it down luo. Mudogo dogo take it down low. Take it down low, take it down low. Cheza kidogo take it down low. Mudogo, mudogo. Mudogo dogo tingi kama dogo. Mudogo, mudogo.
My boy.
Mudogo dogo tingi kama dogo.
Ni nai boy si mutu mudogo. Nilirogwa na pesa sitaki musoto. Wezi nipata kwa traki kama si moto. Niko jona toto flani tuko dogo dogo. So take it down low, ushajua what it is. Usijali mami wendo nominee. Nimekafunga, nimekapiga loko. Ile kitu mina deni kakis mudoko.
Tenge kaka unapenda kotengeka. Tenge kaka unajua kotengeka. Tenge kaka kila mtu kotengeka. Tenge kaka fiti sana kotengeka. Take it down low, take it down low. Mudogo dogo take it down low. Take it down low, take it down low. Cheza kidogo take it down low. Mudogo, mudogo. Mudogo dogo tingi ka mudogo.
Lighter. kama bezi ya kisela, toto vile unamwaga hela pako baby goga, fanya kama unaisaga pepeta mikujungo makwenye dera wakishua mina fataga bendera huko ndo nakutaka ulikoshika umekamata jibane bane weka ugali na mboga nikande kande napotoka kuoga wani mchezaji mechu naziliwa unanipama vitu mpaka na kwa
Shell Champion Studios baby come on Nando.
Big classy
DJ Nightsa
come on Kato Toto
fire
come on Kato Toto come on Kato Toto come on Kato Toto
una mapenzi ya kisela mtoto vile unamwaga hela pako baby goga fanya kama unaisaga pepeta mikujungo makwenye dera wakishua mina fataga bendera huko ndo nakutaka ulikoshika umekamata jibane bane weka ugali na mboga nikande kande napotoka kuoga wani mchezaji mechu nazijua unanipama vitu mpaka nakolea kwa urembo wako mama natulia kishika kushoto nshike na kulia asa twende kama una nyata nyata kidogo nipeleke kama una panda panda kigongo baby takubaiya kandinga upite mtani ukiringa asa show me love tundo nataka kuiona asa show me vile utanificha kwenye kona agege katoto popukoni nifiche mfukoni mbele misioni umenizi bamboni niteketeke kama uyo nimekupa nifiche unapotaka oh baby I swear nimelewa sija kunywa bia oh baby I swear ukinigusa mwili unalegea oh baby I swear nimelewa sija kunywa bia oh baby I swear ukinigusa mwili unalegea oh basi twende shako pinda mugongo cheza kama mwija nisha kusoma ubongo mtoto mzuru mezaliwa pale bongo kama moyo nimekupo sikaumizi nikipenda napenda kabisa you know me kwenye macho tunaonyesha mapenzi upofu kinipa minapona ukiwa mbali minapataga kahoma wendo kataipu kangu nyonga mkali ya inilangu inama inuka baby twende cheza ruka tuzi kwende shuka finika usikonde pika pakua baby chonde katoto popukoni nifiche mfukoni mbele misioni umenizi bamboni niteketeke kamuyo nimekupa nifiche unapotaka oh baby I swear nimelewa sija kunywa bia oh baby I swear ukinigusa mwili unalegea oh baby I swear nimelewa sija kunywa bia oh baby I swear ukinigusa mwili unalegea Zainawe beba beba Zainawe beba
Siku zinapita bila mimi kukuonaga Muda wa eoma ninawaza ninakondaga My baby, usiwe na shaka mpenzi Ni wewe nataka Ingawa mashida ni mingi, tutatoboa Moja kwa moja, mwisho wetu tafika Tukienda pamoja, hakika tutafika Mwisho wetu tafika Tukienda pamoja Hakika tutafika Sikiza nikueleze Yaliyo moyoni baby boy Nataka nikueleze Unanichanganyisha Unanifaga wisho ma baby Unanichanganyisha Unanifaga wisho ma baby Nikueleze yaliyo moyoni baby boy Nataka nikueleze Unanichanganyisha
baby, pamoja tule. Tuzae wadogo na waende shule. Mapenzi yetu si ya kudanganya, ni kung'ang'ana. Moja kwa moja, mwisho wetu tafika. Tukienda pamoja, hakika tutafika. Moja kwa moja, mwisho wetu tafika. Tukienda pamoja, hakika tutafika. Sikiza nikueleze yaliyo moyoni, baby boy. Nataka nikueleze, unanichanganisha, unanifagawisha my baby. Taja nipa nafasi tuwe pamoja, together forever. Ona sasa ushampa yule mimba na hata chanzo kuishi kwako, let's take a breath. You said to me, nilikuwa mini sana, na katika hali mbaya nilikuwa na we. Nilidhamini haya isitoshe brother, nilikupenda milele. Let's take a break, let's take a break, let's take a break. You said to me, oh yeah, oh yeah. Hizi ni gani, hizi ni gani, hizi ni gani, baby we, penzi we. Kwamba bora uhai, nitangoja hadi ni wae. Cheki sasa ni my disappointments too. Wengine walikula kula kwa macho, kwa macho. Sikuweza kuwagawa, mini wako tu, jumini wako tu. Hata yule bese yako nigempa chance tu, mpa chance tu. Can't believe I was just a faithful fool, faithful fool.
Mambo. Changanya karafu, bilo na kata kiuno.
Lighter.
Nipe kwa deni, nalipa corona ikisha. Oh yeah, yeah.
Fire, fire, fire.
Kata 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 kata.
Wire, wire, wire. Fire, fire, fire.
Kata 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 kata.
Fire.
Toto vile una digidi, beautiful nita kukula kama bigiji. maji kwenye flow tadhani Mississippi, oh, tadhani Mississippi.
Oh my god, fire she a pan. Swing that body, shake shake girl. Take it down low, tip on your toe. Pretty little baby, me can't let go.
Fire, fire, fire. Fire, 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 fire.